kubako kuvira dala munsempu kuvu tumidwa mwenye omunda guru imulongo sempisa mchawe nebyebyo bawabya yakalubya goza ebinyiza nebyebisanyusa kera kuncha nange nebaza katonda okumpa obulamu obutaliko ntukugulira gwensonga kijowa ekano okumutendereza kazole ddalwoba onobako mindi olimba dunda mulungi ngage mulidda akantu kirungi okasime tobakyowa omutomi bayibu egambye yalisimako kamutonedde yekatata gwaliyongera akalala wano ku nsi ekikulu sente ze zituzunganya buli omu mu kiti kye novemba lolaga nebi eyebulaaya bangi abeewaddeyo okkuba ekyeyo n'abasiba emitima abeewaayo okukola obujasi ng'okwasiza lukiya yo duniya enyuma nnyo omulago eyayiwa olw'okuba ennusu omusaayi manya waliyo obulamu ku nkomerero ya buno bw'olimu olikonkona kwolwo olibanga ekigero olisendwa na luti byoyolesa ettima n'obutaagaliza banno tabyagala yesu n'obutasonyiwa asobeza mukwano gwogutta olw'okuba omukyalo olimba ebyo byansi mpewo obulwamu agenda okukungula yasumula yesu nalinze ku njegere tugenda yeri empeera mu byokozi wateeyisa bulungi ku nsi kuno nkulagula geyene kulinze yoolirumira wattu obugigi kifo nnyo kya ttabbu oliba mu kuwanjaga n'ennyonto ekutte awo gw'olaba alijjayo osekererwe mbulumi baaweewa omutonzi omwana we yesu be balibeera ku mbaga abayimba nze nninamu essuubi bwe ndiba nsingisibula ne njolekera gyali mu kkooti okwoza emisango aliba kumpi nange so ne purida seeguya nga waakikooli asinga okwoza emisango yenze lwaki simwagala eyange mulira endongo kwensula n'endya engula engoye okunyirira eddoboozi yampa dungi mu buyimba bwe mbayimbira n'omukyala yampa netuzaala njola abagumba yasumulula yesu nalinze ku njegere omulabe setaani bwe yali ansibye obwavu obungi na mpaka satu na maganga wekwase yesu yasinga sobyasonyiwa kyatutonderwa okusobya mpaawo omutukuvu atasobyangako omuzuulawa olaba ne yesu abaamussa ku nninga yabasonyiwa mu maaso gataatawe muwunda ggulu yokaana mu bayibu essuula 8 layini ekulembera mpaka kwesembayewo somawo bulungi settimba omulamuzi okendeeza ettima obanga osala emisango abafalisaayo kwolu baakwata omuntu baamuleeta ne nabugi simufungize n'akamu yali mukyala ayenze yesu baagala ttibwe ng'amateeka ga musa egaali amakambwe nti omukazi ayenze ku musajja omulala obulumi obungi yali akasukirwa amayinja okutuusa lwa
poliisi yabaddamu nti atakolanga ku ekyo yabaamu kuba ejjinja omuswava obungi kaalinga akasobu oba ekibombyambwa beemulula beesesasesa nga bonna beesanze ng'atayendangako temwali kwabo olabye ennyalamu z'obukambwe siragidde nze mwesyo timwabaza emisango mbawadde ebbeetu mugende maaso okusobya munkwate bulungi badde nga mulisa ettaala nti omusobya gy'oli omyumyula nga bambiyolekamu
Take a kumyo goberera, enkwese nnungi.